Pamoja Record.
Yeah, you want to see some of it? Where is it? Manfred.
Atari, oh. Mama, make it balance. But to me, I need to never see make it balance. When I want to be, make it balance. But to me, I need to never see make it balance.
Look on the beat.
Saka noti tuweke, ona mama tumia nyengine tuweke. Ona mama we mtoto atia mapepe. Atia mapepe, anasema we mtoto atia mapepe. Ah, tumia nyengine tuweke. Iwe make balance, we tumia nyengine basi make balance. Uwe na kwambia make balance, we tumia nyengine basi make balance. Mwana mama mwana ume mchaba kazi we ashendu kitu. Mwana ume mchaba kazi we ashendu kitu. Yaba esuti yaba ebuti we ashendu kitu. Yaba esuti yaba ebuti we ashendu kitu. Mwana ume anapiga kazi we ashendu kitu. Mwana ume mchaba kazi we ashendu kitu. Atari yako anikiwa ni mime mchizo mfwariwe. Anikiwa dalia pamoja rekodi. Anisalime watoto wa Mamelodi Sandauni. Anakubali kasamilo sweke. Anakubali wase wa Cape Towni. Anisalime mdogo mfaraji. Anisode kichoyenwe. Anakubali watoto wa Black Fontini. Anakubali mwanaku Messi Sayori. Anisalime mdogo bara Abudi Balae. Anisalime mwanaku Fidelisi Kasiani. We mundi mseze. Anisalime Sandose. Anisalime wase wa katweke. Watu wa doto wa McPlay. Hizo jemsizo mofwani ya kwa nukia ye. Ani selime mwana kuduka utawe. A familia
Wesa dansa.